More music at onthepiano360.com.
Ngiyavutha esifubeni sami, ikhanda liyashisa, angicabanga wena Themba lami, umfezi wamaphupho wami, ngilosi yobuthongo bami, ngijabulisiwe izitha zami, vangeli lenkonzo yami, imbali yokuphila, uNyosefu uZuju, isitshalo esihle, esigeza umqondo wedudu, haleluya, awena sigubhu sey'ndlebe zami, isandla sami, awuvusa imizwa enhliziyo yami.
More music at onthepiano360.com.